Kwetu ni furaha tele, mana mapenzi sio makasiko. Hata kama tukishindia tembele, oh my love, baba mwenye nyumba kodi apige kelele, oh my love. Hata kama tunapanda daladala, mimi na wewe my love, eti chetu chumba kina mavyo motele inahusu. Oh, wala sidhani kama unipendi, ila na wazo usipokuwepo nitaishije.
What's going on?